Kitafwe ky'abakozi kinachono social security fund kirina ekiruubirira ekyokulinyisa omuwendo gw'ebyobugagga byakyo okuva ku nsimbi ezibalirwa mu trillion 7.6 eza Uganda okudda ku trillion 8.35 ogunaatuukira. Ashukulia Patrick Ayota agamba nti enteekateeka gye balina emyaka 10 yatandikibwako dda okuteekebwa mu nkola era nga mu birina okukolebwa kwe kutondawo ebintu ebijja biyinza okuyingiza ensimbi okwogera ku bulungi obwa ssente ziterekebwa awamu ne kalondomula. Mukiseera kinene SSF ya Uganda ekwata ekifo kisooka mu mawanga East Africa kwezo zikola obulungi.
For example, under the 50% coverage, I'm allowed with the 3.5 million that we have. We started from 3.3, we are 3.5 now. Yeah, then what we do is increase. 80 million, like I told you, we are 32 million now. What we need to do? 95% subscription, 93% staff, 88% member, get an index of that, we are right around 90%, okay, 95%. And that's how we run our business. The focus we need is to get this specific business. So everything we do, is meant to help us deliver.